Isaac Wise, representing Dago. Latema Sako taking over.
Niko ndani ya Latema, nitaka tema, sema, nishuke home kwenye nikupik. Baby sema, sema, na cheki uko online na house speak. Niko ndani ya Latema, nitaka tema, sema, nishuke home kwenye nikupik. Baby sema, sema, na cheki uko online na house speak.
Wine your waistline, make me know I feel your time. Yes, me wanna make your mind full of style like the latest design. You know, love about the man strictly one at a time. I'm not afraid to say that you are the type of a girl who never mind where the other girl a driver. You maintain your hype and your profile and still your body cool. The way you brace it up make me feel like your waist made a rubber. Make you play police and robber. Brace it up, puna nifanya ni kama mta winning a roga. Hata nisha wachanga na roda.
Ni ala tema, nitaka tema, sema, nishuke home kwenye nikupik. Baby, sema, sema, na cheki uko online na house speak. Smile for me, girl, I like your dimple. You're the simple girl, tell me you're single. Sura safi, swaga safi, me simple. You're the type of chick I'll be going out with. I like your style, the way you walk and shake your arm. The way you smile, the way you turn and call me king. Baby girl, you're the queen. When he ne wanna hate, cause in the streets, you are the lead.
Niko ndani ya Latema, nitaka tema, sema, nishuke home kwenye nikupik. Baby, sema, sema, na cheki uko online na house speak.
Me place, this a place me call home. See the loving full, none of them but none. Are you the one I love, so you are the one above. And so the mother nature love flowing like a dance. Good tenderness you got. The way things are set, you been so smart.
Yeah,
me like that. Yeah, me like that.
Yeah, ni Zidro. Come on, sauce, mind your boss, mind your wild boss. Yeah, check. 20, yeah. Ati leo nimeangukia maziwa kibombe. Ni mina yeso lazima nijibonge. Nikona niye na die kukopa mia. Ni buy chips nione cutting ya box. Ni buy chalk na kamovika kuwatch. Mtoto mdogo kufuraya uongo. Napenda penye uko junaka au na mambo. Kwanza ya movie sinakani ya Rambo. Ukienda mta ugotesa na wambo. Haina mambo tachepe na tukwa tenje. Tukia chana ndapitia kwa shemeje. Ni mgote ni kijwaga ni aje, alafu skiba na ni ashieki. Time badai ni pitie kwa mokoro. Ni mkode ni skie kako na mambo. Usikijo tuko ndani ya Latema.
Niko ndani ya Latema, nitaka tema, sema, nishuke home kwenye nikupik. Baby sema, sema, na cheki uko online na house speak.
Niko ndani ya Latema, sema, baby nisha tema. Niko ndani ya Latema.
Bossy ragamuffin, pretty bomb, friendly general,
Mr. King.
Yo, Jackie, ni Zidro. Come on, sauce, mind your boss, mind your wild boss. Yo, Jackie.